dibadbaxayaasha taageersan falastiiniinta ayaa dadaal adag ku jira, laakiin waxba taa kama bedelin taageerada Kamala Harris ee Israa'iil. taageerada Israa'iil u hayso ayay hoosta ka xariiqday khudbadeedii aqbalaadda ee musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga, sidoo kalena waxay xaqiijisay xuquuqda falastiiniinta.
President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to...
Madaxweyne Biden iyo anigu waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan u joojin lahayn dagaalkan si ay Israel u noqoto mid ammaan ah, la haystayaashana loo sii daayo. Dhibaatada qasa ka jirtaahi waa inay dhammaataa. Dadka reer Falastiinna waa inay garwaaqsadaan xaq ay u leeyihiin inay helaan karaamadooda, ammaankooda, xorriyadooda iyo ayakatashigooda. Baaqyada cunaqabateynta hubka ayaan dheg jalaq loo siin. Madashii xisbigana waxay dib u xaqiijiyeen taageerada Israa'iil, heshiis xabad joojin ah oo la gaaro, sii deynta la haystayaasha, iyo weliba xal laba dowladood oo isbarbar degan. Haaris waxay aada uga hadashay ilaalinta nolosha falastiiniyiinta, laakiin kaaliyayaasheedii hore iyo kuwa hadda joogaba waxay sheegayaan in siyaasadeeda Israa'iil aanay u badnayn in ay ka leexato dhabaha Jo Biden. Haley Soifer waxay ka tirsan tahay golaha dimuqraadiga Yuhuudda ee Mareykanka.
National Security Advisor in the Senate. I know that she is a staunch supporter of the US-Israel relationship.
Anigu waxaan ahaa la taliyaheedii amniga qaranka ee golaha Senate-ka. Waan ogahay inay si adag u taageerto xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil, sababtoo ah waxaa ku jira danta amniga qaranka. Siyaasadda arrimaha dibadda waxaa lagu go'aamiyaa wax ka badan ra'yiga dadweynaha, xitaa sida ra'yi ururinta ay muujinayso. Waxaa sii kordhaya tirada dadka Mareykanka ee doonaya in hoggaamiyeyaashooda ay yareeyaan taageerada Israa'iil. Intii uu shirku socday, 207 ergo ayaa waxay dalbadeen in Haaris shuruud ay ku xirto gargaarka la siiyo Israa'iil haddii iyada la doorto. Dhaqdhaqaaqan ayaa waxaa wada 30 ergo oo codkooda diiday in ay dhanna u jeediyaan. Taasina waa in ka yar 100% xal. Halisteedana waa ay yar tahay, waxaana shirweynuhu uu magacaabay Haaris iyagoo si weyn u taageeray. Ergada aan xisbiga ku xirnayn ayaa sheegaya in aanay niyad jabeynin. Inga Gibson waxay ka mid tahay ergada diiday in ay xisbina taageeradooda siiyaan, waxayna ka soo jeedaa Hawaii.
I've found that a lot of people are really with us on this issue, but they're you don't know where to begin or how to get involved. So
waxaan ogaaday in dad badan ay runtii nagula jiraan arrinkan, laakiin ma garanayaan meel ay ka bilaabaan ama sida looga qayb qaato. Waxaan dareemayaa in aynu sameynay horumar la taaban karo. Gaza waa hal arrin oo dimuqraadiyiintu ay ku kala qaybsan yihiin. Wufuudda taageersan falastiiniyiinta maysan faraxsanayn, waxaana la siiyey uun fursad ay kaga hadlaan shirar duceedyada, halka waalidka la haysta Mareykana oo Xamaas gacanta ugu jira uu shirweynaha ka hadlay.
We're all concerned about the civilians of Gaza, but we're all
dhammaanteen waxaan ka walaacsanahay dadka rayidka ee Qasa, laakiin sidoo kale waxaan ka walaacsanahay dadka reer Israa'iil iyo ammaankooda.
Wufuudda taageersan Israa'iil waxay sheegayeen in arrinkaysan ahayn in xisbiga dhexdiisa khilaaf uu ka dhaxabuuro. Aqoon-yahanada dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa sheegaya inay qaadanayso waqti iyo shaqo in mudaaharaadyada loo beddelo ajende. Elizabeth Clement waa cilmi baare arrimaha bulshada oo ka tirsan jaamacadda Chicago. Iyadoo loo marayo shaqadani, samaynta isbahaysi iyo ugu dambeyntii gorgortan iyo isku tanaasul ku aadan sidii loo heli lahaa waddo hore loogu sii socdo, waa mid aan weligeed gaaraynin halkay dibadbaxayaashu doonayaan. Dhabtii waa la gaari doonaa, balse waa inuu dhacaa isbeddel weyn oo muhiim ah. Afhayeenka dhaqdhaqaaqa aan xisbina raacsanayn waa Leila Alabeed, waxayna ka warramaysaa sida ay wax u arkaan.
Our strategy is not to abandon the Democratic Party, but to essentially revolutionize the Democratic Party.
Istaraatiijiyadeennu ma aha in aan ka tagno xisbiga dimuqraadiga ah, laakiin waa inaan sameynaa isbeddelo aasaasi ah. Waana in xisbiga dimuqraadiga uu dhageystaa dadka aasaaska waa xisbiga. Qofku inuu xaaladda qiimeeyo waa muhim, ayuu yiri xeer ilaaliyaha guud ee Minnesota Keith Ellison, oo ah Muslim iyo qof u damqaday qadiyadda Falastiin.
You need to win to have power. Harris, the numbers are up everywhere. The chance.
Waxaad u baahan tahay inaad guuleysato si aad awood u yeelato. Harris, tirooyinka ayaa meel walba kor u kacay. Fursadaha guushuna waa ay sareeyaan.
Inkastoo aan dalabaadkoodii la fulin, haddana ergooyinka taageersan Falastiiniyiinta waxay sheegeen inay ka go'an tahay in ay sii riixaan qadiyadooda.